ngiyakuthanda ngiyakufuna akekho baby mina ngithanda wena baby mina ngifuna wena akekho omunye akekho 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 baby mina ngithanda wena baby mina ngifuna wena akekho omunye akekho 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 baby wami ngithanda wena kubo bonke ngikhetha wena ngiyakusaba wena ufuna ukuza kimi usaba wena mina ngakufela uthando lwethu school is nice joma fela ngizokubeka into ey'ndeni yesandla ngithi I do phambi kwebandla iring shine udlula impandla ekhaya uthelwe ngenyongo isithando sami ufake nanesiphandla baby mina ngithanda wena baby mina ngifuna wena kekho omunye akekho 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 baby mina ngithanda wena baby mina ngifuna wena kekho omunye akekho 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 baby mina ngithanda wena baby mina ngifuna wena kekho omunye akekho 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 baby mina ngithanda wena baby mina ngifuna wena kekho omunye akekho 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 njalo ma ngibona wena ngiyamamatheka ngathi ngakubambele eduze namathele dala ngidla ibhife namatele uthando lwethu asiwumkokotela ufike empilweni yami kumnyama khanye imuni honeymoon sothi shwile e-California yimi nawe la California ngihleze ngiphethe yakho ifoto driver crazy njengohlanya kudlaba imoto baby mina ngithanda wena baby mina ngifuna wena kekho omunye akekho 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 baby mina ngithanda wena baby mina ngifuna wena kekho omunye akekho 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 thanda wena funa wena nyakekho akekho baby mina ngithanda wena baby mina ngifuna wena kekho omunye akekho akekho akekho.